Na kama penzi maji masafi ni acheni na yanawa. Mana yamenifika hapa. Ingawa ntakona, nimelivia sawa. Mana kila dakika, miwakilioni. Kukikucha machoju, na kesha kulilio penzi hey. Kama kinda loko sa mama hey. Mama hey. Afu shida sio heshima tu, hata wana mwingia wengi hey. Mwenzenu kupenda shakata tamae, tamae. Weache kabaki kuwa historia, japo sio hero safi. Na ya nini kunganga niya biashara, tena yenye hasara. Na wala sisemi nitakuchukia, japo moyo hautaki. Na ya nini kunganga na ngangana hey. Inatosha. 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 Shindikana, sawa, sina chagu. Ana japo, itanisumbua, sumbua, itanikumbua, umbua. Muchanga, kwenye kitumbua, tumbua, kwenye kitumbua, tumbua. Weache kabaki kuwa historia, japo siyo hero safi. Haya nini kunganga niya biashara, tena yenye hasara. Na wala sisemi nitakuchukia, japo moyo hautaki. Haya nini kungangana ngangana hey. Inatosha hey. Acha nipambane na hali yangu. Inatosha oh. Mapresha kupanda kushuka basi. Inatosha utaniua hey. Inatosha utaniua weze kumie. Inatosha.
The good work has been done by the people.
The mix killer.